kwezi kazawo twageza kuona yene tabamu.
Yesu wange manyinga chempita muchimanyi icho chimpu kuguma muguno muliro tato namponya kambero wa mazima joli. Yesu ndi mukutya bulumi bunsuse ko chine chikompensa baba chinzijeko na yera singaze bwenjagala. Yesu kolanga busimi bujanja bisemfufu no chusa ripoti za basawo. Yegwe solution yegwe gwensiga zawo ino twageze zako na yene taga mukono gwano kwange. Yegwe gwentunoli dekati Yesu yegwanda sakati munange botanyamba ndi yandi nkole chintu mulabe Yesu ntasa mukwano kwange. Yegwe gwentunoli dekati Yesu yegwanda sakati munange botanyamba ndi yandi nkole chintu mulabe Yesu ntasa. Batandiso kumbuza mbwali wagwe nakiriza nanti bye nabagamba lulite byakola nkya basabe za katoko nabagamba nti emige gya kukubwa gye gituwonye ndwadde balabe ebbanga liweze nkya toba n'embeera kino kibagamba kati Yesu yawulidde sala yange muli jamvula bujulizi ngulumize erinnya lye webale gumpaniridde nandibadde magumbi kyekisero baswaze abalowooza tungulire. Yesu yegwe solution yegwe gwensiga zawo ino twagezezaku na yene taga mukono gwano gwange. Yegwe gwentunulidde kati Yesu yegwanda sakati munange botanyamba ndi yandi nkole chintu mulabe Yesu ntasa mukwano gwange. Yegwe gwentunulidde kati Yesu yegwanda sakati munange botanyamba ndi yandi nkole chintu mulabe Yesu ntasa.